ekkitinol chappanɗe jeego e jeetati kisnowo duniyaaru. Yohaana fasluwol nayi, Lukka fasluwol nayi. Assalamu alaikum on sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jamu salama, giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow laawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde ngam waddangon siriya mon ka laawol gongaku. Haa warugo hannde nder jaŋde men haalin jiila cenika e darnooɓe dayeki Isa almasihu wala nandu haa be tagdi maako, kuuɗe e ekkitinol maako fuu peerotiri be je yimɓe. Dow ko laarani dayeki maako e darnooɓe, walaa goɗɗo meeɗi dayreego ban maako, ngam o dayaama diga paayo debboɓe baawɗe ruhu Allah ceniiɗo. E darɓe bo almasihu wala nandu er kala tagaale fuu, ngam walaa mo meeɗi dayreego tagdi ceniiɗi ban maako. Kuuɗe Iisaa walaa ko nandi, ngam ko nyalde e banndum ko goɗɗo gooto meeɗi waɗugo kayeefiiji nanduɗi eɗi maako. O wolwanno tan nden nyawuɓe njamɗita, nden seydaane malaayika en mum ɗon no ndogga e hakkeeji njaafaamano yaakeere man. Haa fahin en darnooɓe ekkitinki maako walaa ko meeɗi nandugo. En ndaarino ɗum nder siriya men caaliika haa nder ngewta Iisaa be ardiiɗo diina bi'eteeɗo Nikodemu. Iisaa hollitinomo so naa to ruuhu Allah hesɗitini bernde maako fuu, o tammaaki nastugo laamu Allah. Ngam maajum Iisaa wi'i Nikodemu, e ɗum laati goongaajum haa kala ɓii Aadama fuu, haani on danye ɗiɗawre. Hannde en tammi heɗaago banno Iisaa almasihu wolwidi be goɗɗo peerotirɗo be mawɗo diina yahuudu en bi'eteeɗo Nikodemu. Nikodemu laatino yahuudaajo, ammaa mo mbolwanten hannde laataaki yahuduujo. Nikodemu o gorko, ammaa mo hannde o debbojo. Nikodemu laati kulɗo Allah, ammaa mo ngiɗɗen wolwango laati kuwanɗo ngidduɗi, ngam o te'aamateele joyino feere feere. Haa gite yimɓe kam, mawɗo diina Nikodemu ɓuranno debbo ajabaajo gonɗo nder duuniya mum, ammaa ɗum waawi bana ni haa gite Allah. Ngam kala ruutu Aadamu fuu hakke ɗon laami dow mum, ardiiɓe diina e mawɓe, ardiiɓe diina e waɗannooɓe hakke, ɓe potan kal haa yeeso Allah. Kanjum waɗi ɓii Aadama fuu sey danye ɗiɗawre ɓe baawɗe iwande diga asama. Nden kam en ngartanoli njiila jonta ngam keɗitooren ngewta Iisaa be debbo ajabaajo gonnooɗo nder duuniya mum. O goɗɗo samariyaajo, samariya ɗonno hakkunde yahudiya e galili nder maral yahuda. Samariya en ɗuɗɓe laatake no hoɗɓe, e nden yahudu en ɗonno koocitiriɓe ban majjuɓe. Ngam maaju waɗi ɓe narrata, ammaa Iisaa huurayno be yidaniyel, ngam Allah suptindirtaano yimɓe. Iisaa warino dow duuniya ngam ɗaɓɓitidgo e hisnugo kala hakkeejo giɗɗo heɓugo bernde hesre e laamde pat. Ngam maajum waɗi Iisaa semtaa e wolwango debbo samariyaajo marnooɗo worɓe njowo. En keɗito kadi ko winda nder linjiila Yohaana haa fasluwol nayi. Binndi ɗon mbi'a, ngam yahugo ton sey o tokko haa lesdi Samariya. O yetti wuro wi'eteengo Sikar, ngo badi be ngesa ka Yaakubu hokkuno ɓiyum Yusufu. Ɓunndu Yaakubu ɗon ton, yeeso somi ɓe jahaangal. Ngam maajum o jooɗi haa hunnduko ɓunndu ɗum caka nyalawma. Debbo samariyaajo wari nyeɗugo ndiyam, yeeso wi'imo, hokkam ndiyam mi yara. Pukara'en maako yaake man njehino wuro ngam soodoygo nyaamdu. Debbo wi'i yeeso, an a yahuduujo, a ƴamammi ndiyam yarugo, min bo mi samariyaajo? Ngam walaano narral hakkunde yahudu'en be samariya'en. Yeeso wi'i mo, to a anndino dokkal ngal Allah hokkata, to a anndino bo moy ƴamima ndiyam yarugo, a ƴamanno mo, o hokkanno ma ndiyam ngeetam. Debbo wi'i mo, Modibbo, a walaa ko a nyedira ndiyam, ɓunndu bo luggi, noy a heɓrata ndiyam ngeetam maajum? Kaaka amin Yaakubu hokki min ɓunndu ndu, o yari ndiyam maaru kanko e ɓiɓɓe maako e dabbaaji maako bo, kadi a ɓuri Yaakubu manguna? Yeeso jaabi mo, ko mo yari ndiyam dam dom dan fahin amma mo yari ndiyam dam mi hokkata mo metata dum dugo sam ndiyam dam mi hokkata mo lato to sebore ndiyam getam der mako dokkandam mo gendam dumidam debbo wi'imo hokkam le ndiyam man ngam tami meta dum dugo fahin mi isa lorago nyedugo ndiyam fahin yeso wi'imo ya euno ya gorkoma on gara hado debbo wi'imo mi wala gorko yeso wi'imo a wolwi gonga nde a wi'i a wala gorko ngam a wodi no worbe njo mo a wondi jonta na o gorkoma a wi'iyam gonga nden debbo wi'i modi bo mi fami a annabojo kakaji amin cujidani Allah dow hosere nde amma onon yahudu en on don biya wuro salima tan woni nokkure sujidango Allah yeso wi'imo debbo jabko mi wiyete wakkati waran nde on tujidanta Allah ko dow hosere nde ko ha wuro salima onon samaria en on andamo cujidanton amma minin yahudu en min andi mo min cujidanta ngam kisndam iwi ha yahudu en amma sa'i waran wadi jontama aruhu banginangu gonga Allah wauna yimbe sujidango babirawo ko toy fun Allah o ruhu yitbe sujidango mo sebe lato danyabe ruhu gonga irin sujidobe be babirawo yidi debbo wi'imo mi andi almasihu tammi warugo to wari o wanginanan min kuje fun yeso jabimo min borwanando ma woni kanko Saima jumpukara en yeso lori be kaidi ninde be ngiyo don wolida be debbo amma wala ko goto mabbe jami debbo ko dabbata ha mako wala mo jami yeso bo ngam dume bolwata be mako debbo acci bulku mudum ton lori ha wuro wolwani yimbe wi ngare ndare gorko mo yecci am ko mi wadino diga boy mafu tema kanko woni almasihu yimbe ngurti wuro njeyi ha yesu samaria en dudbe nder wuro majum nuddini mo ngam debbo wino o yecci am ko mi wadino diga boy mafu debbe ngari ha yesu be torimo fabba ha mabbe yeso fabbi ton nyalde didi dudbe nuddini yeso ngam dalila bolle mako be mbi'i debbo jonta min nuddinaimo ngam ko a yecci min tan amma ngam minin be koye amin min nani ko wi min andi fakat kanko woni kisnowo duniyaru banani tariha debbo samariyajo timmitiri kalati katilim kamasin ngam kado hollita bannoy ajabajo gondo nder duniya mum anditiri isa lati kisnowo mo Allah neldirum amma ha fuddam gewta mabbe debbo o andano moyjo woliditta odon hoocitiri mo bana yahudu en wotbe nden der ngewta isa wimo kuje fere burde andal neddo ngam majum o fami gorko o ferotiri be yimbe fere e o latato no annabojo nden o fami no bo isa bolwi danno be mako o burino annabojo o latino almasihu mo nelabe Allah fungadino annabaku domum kanko kisnowo duniyaru nde yake debbo o famti gorko joriido sera bundu e bolidannodo e mako woni almasihu sey o wudini mbulku mako o doggi o yehi nder berniwol ngam andingo yimbe wodbe ngare ndare gorko mo yecci am ko mi wadino diga boy mafu tema kanko woni almasihu bawo en gi kadi yimbe berniwol ngari tawi isa e be torimo ngam o jodo be mabbe nden isa jori di be mabbe nyalde didi o ekkitini be bannoy be bawrata hebru go bernde hesre be wartugo rewobe Allah be ruhu e gongaku nda ko bindi mbiata dudbe nuddini yesu ngam dalila bolle mako be mbi debbo jonta min nuddinaimo ngam ko a yecci min tan amma ngam minin be koye amin min nani ko o wi min andi fakat kanko woni kisnowo duniyaru e jonta kadi nder wakkati luttando en hande en tokkitino nder linjiida ndaren ko sali nyalde sedda bawo nde isa sendiri be samaria en daran nayimbe fu jabi isa ban kisnowo duniyaru masalan nder linjiila lukka afas luwol nayi bindidon biya
yo yeso lori ales di galili o kebbinado bawde ruucenido be puddi wolugo alama ko der lesdi man fu wajini yimbe der cuudi wajago yahudu en yimbe fu teddinimo to yeso yeyi nazaratu wurongo o mauni ha mudum yande siwtorde o nasi suudu wajago yahudu en bana woowi wadugo o ummi ngam o janga deftere be dokkimo deftere annabi Isaya o mabbiti deftere majum o tawi ayaje bindade bana ni ruhu jawmirawo don dow am o subiyam ngam haami wajina laafube habaru seyo o neliyam haami wanginana haɓɓaɓe jofeeki muɗum en ngam wumtingo wumɓe ngam hisnugo torraɓe ngam yeynugo hitande nde mo'ere jawmirawo wangata nden o mabbi deftere go o hokkiti nde aynowo o jooɗi yimɓe nder suudu waajago yahudu en man fuu tokki laarugo mo nden o fuɗɗi wolwango ɓe ayaje bindaɗe nder deftere ɗe ɗe gongɗi ha moɗon wakkati on nani ɗe janngama jonta ɓe bolle ɗe Isa ɗon no wolwana hoore mum kanko wonino almasihu kisnowo mo annabi Isaya winduno haala mum waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi ko salino amma yahudu en ɓe nazaratu jaɓay Isa mawnunoɗo yeeso maɓɓe laatono kisnowo duniyaaru mo Allah nelduno kanjum kadi ɓe jawinomo haa ɓe wi'ugo mo na o ɓi Yusufu na amma Isa rentiniɓe taa ɓe jawono kisnowo duniyaaru mo Allah nelannoɓe bindi ɗon mbiya yimɓe wonɓe nder suudu waajago man fuu tikki masin nde ɓe nani bolle ɗe ɓe ummi ɓe dasimo ɓe jaarimo yaasi wuro maɓɓe haa towdire nde wuro maɓɓe maha dow muɗum ngam ɓe cakkinamo haa les amma o wurti caka maɓɓe o dilli bana ni kadi yimɓe nazaratu tefi mbarugo Isa ngam ɗume ɓe giɗino ittugo mo ngam oɗon no wi'a kanko woni no almasihu ɓurdanɗo annabo en fuu mawnugo kanjum waɗi ɓe jawinomo e ɓe tefino salingo mo amma wala ko ɓe mbawino waɗugo Isa ngam yaake maako siwano tawon ban bandor fulɓe wi'ata pe'owo leɗɗe fota yibbina lekki caka wuro ki yimɓe kawtata e muɗum Isa almasihu laati ban lekki ki iwnoɗo digam Allah ndarele kadi soyde hakkilo yimɓe no foti noyi hallende maɓɓe yotti ɓe numango war hoore dow on mo Allah subino ban kisnowo e kiitowo duniya ragare man bon yimɓe mbarannomo amma Allah ummitinanmo caka mayɓe balɗe tati ɓaawo maayugo maako en tammi laarugo haala man ɓe tokkidirki nder ekkitinol garangol amma jonta kam sobiraaɓe am noyi dammitinirten ekkitinol handewol kadi nda bana ni on nanɓe haala ɗiɗor ha bolwananka yimɓe ɗiɗo ɓe ɗiɗo man fuu bo ɓe nanɓe ban noyi Isa seettori hoore mum bana almasihu amma jawaabu maɓɓe dow andinkiki laatino feere feere aran en ndaari debbo samariyaajo mo Isa hawruno be muɗum haa dow ɓunndu en nannoɓe bo ban noyi debbo o e yimɓe berniwol jabruno bolle Isa be sewo mango ɓe nuɗɗinino kanko woni almasihu kisnanɗo duniyaaru amma nder jande men ɗiɗawre en ndaarino yimɓe nazaratu moɓtinoɓe nder haykaliiru kamɓe ɓe ɓe yawiɓe no bolle Isa e ɓe mbawayno jaɓugo Isa mawnunoɗo yeeso maɓɓe laato almasihu bana ni kadi en ndaari yimɓe samariya en wonɓe nder hakke jaɓi Isa ban kisnowo iwɗo diga asama amma yimɓe andunoɓe Allah ha nazaratu cali nuɗɗingo mo onon heɗitoɓe hande nder ɓeye gonɗon kadi on laatiɓe ban yimɓe samariya na malla ban yimɓe nazaratu salinoɓe jaɓugo Isa ban kisnowo mo Allah neldino ngam hisnugo hakke en moye ɓurɗon heddugo onon bo nane ko bindi ceniɗi mbiyata dow ko laarani almasihu ɗi mbi'i annora ɗon yayina nder nyiɓre amma nyiɓre waaway nyifugo ka wolde man ɗon no nder duniyaaru Allah tagri duniyaaru be maare amma duniyaaru andande nde wari nder lesdi maare amma yimɓe maare jaɓaynde amma wodbe jaminde nuddininde kambe de hokkibe bawde latago bibbe Allah enden be hebugo bawde yedugo yeso Allah der ngendam dumidam ha foroy amin hado min accata on hande e min don gelo kawten yeso bo ngam jangde de tammiden lincitugo to Allah muyi en tammilarugo alamaji dokkadi Isa ngam gongdingo mo fakkado kisno duniyaru haggite komoy min gidino bo andin gono e kitinol ji tokindir didi don tawe do kaset ji ko bedi to on gidi hebugodi on baawi windan gomine min biyan won bannoyke protondi malla to on gidi hebugo bindi cenidi do buuli on baawan windan gomine min neldan on goddi nda her tawroton min lawol gongaku BPK ran 3 Marwa Cameroon minol lornitarum lawol gongaku BPK ran 3 Marwa Cameroon Allah barkidina on e wawna on numugo be luggurum do ko samaria en bi ko larani Isa fakat kanko woni kisno duniyaru